Yeah.
Z1, your girlfriend.
And ever since ume request ni kubebe kwenye moyo tunazidi ongeza trips cause I love you too much. Na siwezi kumaliza kama bado haujafika, so inabidi nkufikishe cause I love you too much. Moyo kivunjika bado upendo tabakia kwenye pisi zake zote cause I love you too much. And forget about kio pete neza kubadili hati niweke jina lako cause I love you too much. And I mean it cause every day nkiwa na we honey nogope maji next day bila ya we honey. Na jeans tunashinda kwenye birthday sweet inakuwa kama birthday to kill a day yani. Sababu unajua na chopenda unanitege. Na najua unanitege ila napendezo games. Na stick kwa game, I feel no shame. Damn, majirani zako shanijua why you screaming my name.
Baby, kukupenda misi call me. Sifani kama unisomi. Ishara zote uzioni. Unachotaka me I'm honest. Lakini tazama usoni. Tunde deep down, deep down. Sito kwa cha face down, chune chune deep down, deep down. Sito kwa cha face down. Baby, on my life, taka somebody. Nikuona taka somebody. Baby, on my life, taka somebody. Nikuona taka somebody. Baby, on my life, taka somebody. Nikuona taka somebody. Baby, on my life, taka somebody. Nikuona taka somebody.
Zwap.com.